Rudolf Dolestini, Silimisha.
Saba Records.
Achanki no Benesma.
Mwanzo tulipoanza mapenzi. Urinichukulia po, na sasa nimepata kipenzi. Anayejua nini maana ya ndoa. Mwanzo tulipoanza mapenzi. Ulinichukulia po, na sasa nimepata kipenzi.
Saba Records, who put it on the beat.